Tswana pen notebook Gucci peletere for will hide tlhoke bana ba metaile o tla o headantsa le ka mo next door ntwana tlola ke o shebe fancy aw fancy aw fancy a ya re bolela ka michini michini ya di sunroof michini ya di sunroof sunroof ka di window current current ke bolela ka di bank current ba o tsipele yona ba go tsietse yona bona o le 11 bona o le 11 boss
Inkulu naloya inqingi nalo